نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله متوينو ndilole ndikuti ndikulongosoleleni ko pang'ono za ubwino wofunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam timalongosola timanena nthawi zonse inoti zabwino zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatichitira ifeyo ndi zapamwamba kwambiri ndipo ndizopambana ndipo sitingayese ndi komwe kumubwezera zabwino zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatichitira mwachitsanzo kusagona usiku kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti lili life ankatuluka misozi kulira mapazi kutupa zambiri kwa basi zoti sitingazimalize kuzitsatira komanso kuzilongosola ndiye munthu wina aliyense payekha payekha wokhala msilamu iyeyo ali msilamu kudzera mu dua ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam kudzera mu chifundo cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye pachimenecho timafunika kuti tonsefe tikhale anthu oyamika ndiye pali kuyamika kuti munthu mango mpanga chabe kungomusa mau chabe zikomwe achikulire ndiye pali kuyamika kuti iweyo umampangira madwa munthu ameneyoyo ndiye ifeyo kuyamika kumene tingasonyezi pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye kumfunira zabwino kumuwerengera durudi ndiye makamakaso likhale lachinayi kapena kuti lachinayi lina lililonse kumafika mpaka na Friday lose masiku awiri amenewa usiku wa lachinayi ndi usiku wa ndi usana wa Friday nthawi imene nyengo imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatilimbikisa unena kuti tifunika tizimuwerengera durudu kumfunira zabwino pamaso pa Allah subhanahu wataala ndipo sikuti phindu lake lipita kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam komano phindu lake limabwera kwa ife tomwe ndiye mongo longoso lako za phindu limene limabwera kwa ife tomwe tikumfunira zabwino mtumiki komano maphindu ake amabwereraso kwa ife tomwe ndi izikudzera mu hadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam yomwe ikuchokera kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ndiye mongo mulongosola pang'ono Anas ibn Malik radhiyallahu anhu uyu anali sahaba mmodzi ameneso anali chifupi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam chifukwa chake chifukwa kuti ankagwira ntchito nyumba mwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam komanso kumutumikira mtumiki sallallahu alaihi wasallam mu zinthu zonse anasiyana tsikuna lake Anas radhiyallahu anhu anatumizidwa kunsika mtumiki sallallahu alaihi wasallam anamutuma Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kuti apite kunsika akagule china chake komano atanyamuka basi ali njira anasapisa pena pake kuti panali masewera choncho anthu amasewera mwachisazi mongopeka chabe chitsanzo tiyekeze kuti anadusa pa ground pena pake ndi anapeza anthu akusewera mpira pati pamenepo kenaka Anas radhiyallahu anhu anatengeka ndi masewera ache basi tu kunyima mene pachikuyamba kuonelera zoti watumidwaso kuiwala kenaka mtumiki sallallahu alaihi wasallam apoona uchedwa anamba kutsatira ne autsatira anakapeza waima pamenepo mtumiki sallallahu alaihi wasallam kusonyeza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi rahma lil alamin anali munthu woti samapsha ntima kawili kawili ya samapsha ntima pachina chilichonse ya mapsha ntima pankhani yokhuzana ndi dini koma pankhani ya za duniya pa umunthu zopangirana pa umunthu zoti sizikukhuzana sizikugwiriza ndi dini imenso anali wofewa ntima kwa basi ndiye atafika pamalo amenewa basi no anangokha ngati akumusisita Anas ibn Malik radhiyallahu anhu basi mwajoku mongo mwa ucheni chabe mwa majoku kapena mosele ula chabe anango muza kodi kusika kuja ndiende ape basi kenaka unapeza kuti sana mukalipile kunkalipila kuna kulosa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mwini waka kulongosa lina kuti ndinamugwirira ntchito mtumiki sallallahu alaihi wasallam zakazi wokwana 10-10 komano palibe tsiku limodzi limene anandikalipira kapena mwina kuti ananditumia china chake tachita chiti ndiye ine sinachichite chinthu cho ndiye ndundifunsa iwe bwanji sunapange chimenecho ayi nje ichi chinali chikhalidwe cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam nje yeyi akulongosola lonena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati yemwe pamaso pake dzina langa lachulidwa akuyenera kundipangira durudu kumfunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam chifukwa chani chifukwa ndituti munthu amene angandifunire zabwino kamodzi Allah subhanahu wa taala adzampatsa madaliso okwana 10 madaliso okwana 10 kankhani koshe pachabe pang'ono chabe ndipo mutu wankhani kameneka ndiwonena kuti kupulumuka kuzinyama za mchile tikuziwa zinyama za mchile zimakhala zopsha kwa basi nthawi zina umathawa kumana nazo mwina munthu ukuyenda mu dziko lathu lino limene tikukhala lino kapena mmadera amene tikukhala ano kwambiri mamoti zinyama ndi zimene zingakhale zoopsa pamene amaopsa kwambiri ndi anthu mwina kukumana nda kuba kumene mwina mapara ndiye na hotel todi anthu ngati amenewo iweyo munthu ungapulumutsidwe kwa bwanji ku zinthu ngati zimenezi ndiye kankhanika kwenikweneka kulongosola zinthu zimenezo ndi anena kuti zanenedwa zokhuza Sheikh Abul Hasani Shazili rahimahullah kuti tsiku lina lake adali mkhalango komwe zinyama za mchile zidayamba kubwera pafupi ndiye ndiye zaidziwikile kuti munthu uyamba kunjenjemera basino pena munthu umatheka kuzikodzera umene ifoja kugwidwa ndi mantha ndianena kuti atagwidwa ndi mantha kuopa kuti zimuluma mwachangu-changu adayamba kuwerenga durud kumfunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye adachita zimenezi chifukwa zanenedwa mahadithi wodziwika bwino amene ali sahihi kunena kuti amene angapange durud kamodzi Allah subhanahu wa ta'ala amampatsa zifundo zokwana 10 ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akamuchitira munthu chifundo munthu amatetezeka kumavuto ena aliwonse kotelo Sheikh Shazili rahimahullah adapulumutsidwa kuzinyama zolusazi kudzera mu durud.